don't know how much I love you. I don't know how much I miss you. I don't know how much I love you. I don't know how much I miss you. I don't know how much I love you. I don't know how much I miss you. Hello, ngathandana wami. Kanti yile lo angishayo. Hello, ngathandana wami. Abe yile lo angishayo. Ngisablali, uthonga ngisablali, ngicabanga wena ikhanda liyaduma. Uthonga ngisablali, uthonga ngisablali, ngicabanga wena ikhanda liyaduma. Ubuhle kusangeni, ubuhle kusahleki, mina ngibona wena esibunini sami. Ubuhle kusahleki, ubuhle kusangeni, mina ngibona wena esibunini sami. Angibona ukuthi ngisayophinde ngithanda omunye umuntu ukudlula wena. Angibona ukuthi ngisayophinde ngithanda omunye umuntu ukudlula wena. Angibona ukuthi ngisayophinde ngempela ukuthanda omunye umuntu ukudlula wena. Phela uyisibusisa wena kini, ngifele mina nginabantwana. Uyisibusisa wena kini, ngifile mina nginabantwana. Hello ngathandana wami, ngabe yile lo amfaka yona.
Bubili, belunga mshiyi phela sana.